hagati y'abakunzi b'ijwi ry'Amerika ndabasohoje aho muri hose Netienne Karekezi hano i Washington. Mwese kandi bahaye ikaze mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi. Iki ni ikiganiro cya cyenda muri sanga tuganira kuri kudeta yabaye mu Rwanda ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa 7 1973. Iyo biza kuba umuryango wa Kinyarwanda wo hambere wabyaga tunganirwa, umwana wavutse yari kwitwa Nyabyenda. Mu mibereho y'Abanyarwanda n'ahandi ku isi hari benshi babuzwa ubuzima ntibabashe no kubona umwana wabo n'umwe cyangwa bamubyara ntibamurere ngo bamubona kura n'ababyare. Abanyarwanda batari bake ibi babinyuzemo, abandi kandi baracyabibamo. Aha ariko turavuga amateka. Kimwe n'abakunda amahoro kandi bakayaharanira, radiyo Ijwi rya Amerika isanga mu nzira zishoboka zo gusohoka mu bugome n'ubwicanyi bwakwiriye Abanyarwanda mu bihe bitandukanye n'amateka yabo, ari ukubishyira ahagaragara, kwerekana ubwi bwabyo. Guhishira amateka, guhishira ubwicanyi cyangwa se ubundi bugizi bwa nabi Abanyarwanda bagiye babona bibakorwaho cyangwa bikorwa ku babo mu bihe bitandukanye, ni ukubiha intego. Umwe mu babuze umutwe wo muri iyo kudeta yagize ati, kubwamagana mu bwicanyi ni ko guha ubuzima umwanya ukwishye. Icyo Ijwi rya Amerika isaba twumva muri uyu mwanya ni ukubitiranya ko kuvuga ukuri kw'amateka bitandukanye cyane no guteranya cyangwa se guhimba amateka kugeza n'aho iyo yahimbwe yemezwa bayabayemo, nk'ubwabo ntibahabwe umwanya wo kuyavuguruza. Mu mvugo igezweho byitwa gutekinika, ahubwo tubikiranye ko kubaka mbaho n'ubwiyunge bisaba ko wa mugani w'Abanyarwanda uwariraye ari buri bara aho kuribarirwa n'utarajyanye. Intego yacu rero ni uguteza imbere umuco wo kuganira, guhuza Abanyarwanda no gutanga umusanzu ku ndoto y'ubumwe n'ubwiyunge hagati yabo. Nibyo soko y'amahoro arambye n'ituze ku mutima. Nanone turahe ijambo mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana arakomeza ikiganiro.
Urakoze cyane Etienne Karekezi. Nk'uko mwakunze kubikurikira, twahaye cyane ijambo abofishiye babiri muri batatu bakiriho bari bagize komite y'ubumwe n'amahoro yakoze kudeta. Abo ni Colonel Laurent Serubuga na Colonel Aloyse Simba, bombi bari bakiri ba majoro. Umwe mu bakiriho Colonel Bonaventure Ntibitura niwe utaritabira ibiganiro byacu, ariko ntimuzarambirwe kuko twifuje kumenya ibi byabaye babitwibwiriye. Mukanya Colonel Simba aragaruka mu kiganiro adufasha gusubiza ibibazo mwakomeje kwibaza, muti ko Juvenal Habyarimana yari inshuti ya Kayibanda kandi ko Kayibanda yakundaga Habyarimana, byagenze gute kugira ngo Kayibanda yitaba Imana atagira kivurira?
Uburyo yagombaga kwitekera, kwishakira inkwi yo kwitekera, hanyuma ariko ubwo twohereje Dr. Kingene ngo ajye kumureba. Dr. Kingene yavuyeyo yatubwiye nyine ko ameze nabi.
Perezida Kayibanda kimwe n'abayobozi bakuru bari muri leta yibarezwe icyaha cyo kugambanira leta, urukiko ruteranira mu Ruhengeri ku itariki ya 12 Kamena umwaka w'1974.
Siko haba harabaye urubanza kandi waregaga yari Kavaruganda.
Kavaruganda Yosefu yari umushinjacyaha yunganiwe na Theoneste Lizinde wari umukuru w'ibiro by'igihugu bishinzwe iperereza na Lieutenant Nshima Barezi. Umucamanza mukuru yari Major Bonaventure Ntibitura, ubu ni Colonel uri mu zabukuru. Muri iki kiganiro murumva bwa mbere umuntu wari mu buyobozi muri leta ya Kayibanda wemeza ko ari mu bateje imvururu mu gihugu n'icyo zari zigamije.
Nabitumaga no muri Sirote, Directeur General de la Sirote yari Colonel Kanyarengwa.
Turumva umwe mu birukanywe mu mashuri, ubu ni impuguke wigisha muri kaminuza, arasesengura icyo yumva cyaba cyaratumye kudeta iba.
Wibuke ko Kayibanda bamukuyeho yagombaga guhindura nanone manda yako manda, ubundi zari manda ebyiri, yaragiye kwiha noneho manda indeterminée.
Abanyapolitiki bafunzwe nyuma ya kudeta batungwaga n'iki, cyane cyane ababaga bakiri muri za kasho batarajyanwa muri gereza nkuru? Amakuru twamenye n'uko bahabwaga ku iposho ry'abasirikare bo mu kigo cyo mu mujyi bafungiyemo. Murumva uwabagemuriye akabizira.
Ntabwo nirekureka abantu ngo bitwe za
umwe mu mpfubyi z'abanyapolitiki bize amategeko afite uko asobanura icyaha cyakozwe kuri abo banyapolitiki.
Icyaha cya leta nk'uku kiba ari icyaha kiri drodre sociale kuko kiba cyahungabanyije n'abaturage.
Izo nizo ngingo nkuru twabateguriye muri kino kiganiro cy'uyu munsi muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Ikiganiro cy'uyu munsi turagitangirira ku rubanza rwabereye mu rukiko rudasanzwe rwateraniye mu Ruhengeri ahitwa Musanze muri iki gihe. Urubanza rwaburanishije Perezida Grigori Kayibanda n'abandi bari muri leta ye. Urubanza rwatangiye ku itariki ya 12 Kamena umwaka w'1974. Urwo rubanza rwarangiye ku itariki ya 2 Nyakanga uwo mwaka, rusabira igihano cyo gupfa Perezida Kayibanda n'abandi batandatu bari muri leta ya libo: Godefroid Nyiribakwe wari umunyamabanga wa leta, Eli Ntarikure wari umunyamabanga mukuru muri presidence, Ali Pehodari wari umunyamabanga wihariye muri presidence, Melchior Gasamunyiga wari umuyobozi mukuru muri presidence, na Lieutenant Habimana Siridio wari ushinzwe iperereza. Ijwi rya Amerika rifite icyizere cyo kugera bidatinze ku nyandiko zuzuye z'uru rubanza, nuko bimwe mu bihugu by'amahanga byarukurikiranaga tuzabibagezaho. Turizera ko Colonel Ntibitura Bonaventure wasabwe kuba umucamanza mukuru kubera ko yari umwe mu bakoze kudeta, ari umwe mu bagize komite y'ubumwe n'amahoro, urwego rukuru rwa leta, azatubonera akanya mu gihe abo baburanaga bamwe bari muri gereza ntibashoboraga kwitaba kubera ko nta ntege bari bafite kubera inzara n'uburwayi. Abandi bari barapfuye mbere y'uko urwo rubanza rutangira. Wari prefe mu Ruhengeri Kabanda Celestine yimuriwe kuyobora prefetura ya Gikongoro asimburwa na Prote Zigiranyirazo. Wari ku Kibuye yaraje gukora iki? Arabanza kutubwira ibyazi kuri urwo rubanza.
Nzi ko harabaye urubanza kandi waregaga, ndatekereza ko yari Kavaruganda niwe waregaga. Bo ubwo rero amaze kurega, urubanza rumaze gucibwa, sinzi niba hari role administratif yari afite ku byerekeye prisonnier.
Aho rero niho ubwo nyine bagiye babaho izina ryanyu riza. Ariko nyine nkavuga nti nkawe nka prefe wa Ruhengeri wategekaga prefetura ifungiyemo abanyapolitiki bakomeye, ntago wigize ugira kanunu ngo umenye aho bafungiwe, uko bafunzwe, ntago wamenya aho bahambwe, bamwe uko bapfuye, ntacyo ugize umenye.
Ndakubwira ko nta muntu washoboraga kwemisa mu bintu bya prisonnier politique ari umusivili. Nta muntu washoboraga kwemisa mu bintu bya prisonnier politique. Etayere sibyo gusa, bizinde ibintu yakoraga muri sirote, nta munyarwanda wundi, nta munyarwanda sirote w'umusivili. Rero n'abasirikare ndibwira ko ntawashoboraga kugira ikintu avuga kuri Rizinde.
Ariko wowe Rizinde avuga ko wamutegekaga, aravuga ati Zigira Nyirazo yarantegekaga ageze muri ati yageze mu Ruhengeri, ageze mu Ruhengeri sinanahageraga, niko yasize abyanditse. Avuga yuko wowe wari ufite imbaraga zikomeye, avuga ati ni umusaza wa muka perezida bari bamuzanye hano kugira ngo mbese nizo mfungwa zicungire hafi perezida, agira ngo hatagira n'umuntu uzazikoraho, hatagira n'uzapfa, azana umuntu yizeye kugira ngo abarinde iki kintu. Koko perezida yaba yaragusabye kumurindira abantu kugira ngo atazagira upfa kubera ko perezida yavuze ko byamubabaje amaze kumenya yuko abantu bapfuye?
Bo abantu bashoboraga kwibwira yenda ko simbizi par une mission spéciale, uretse ko le domaine le préfet ubundi aba ari responsable superviseur wa les services muri préfecture. Ariko hari ibyiciro by'abakozi bakoraga muri préfecture, préfet atagiragaho ijambo na busa, atagiragaho control, atatangagaho raporo, atagiraga ati na abacamanza abantu bo muri service judiciaire na abacamanza ubwo n'abaprisonniers bien sûr inzego zose magistrature assise magistrature debout ntabwo préfet yarabafiteho quoi que ce soit bien sûr en premier lieu à la sirikari en premier lieu à la sirikari abo ngabo nta jambo préfet yarafite ku musirikari niyo yaba ari de grade niyo yaba ari caporal nta jambo nta tegeko nta control préfet yashoboraga kuba afite sirikari umusivili gihe hari abaprefe b'abasirikari icyo gihe c'est peut-être autre chose kandi byabaye mu gihe muri periode yakurikiranye na coup d'état amezi nk'atatu hanyuma kuri amezi atatu nibwo hagiyeho abaprefe b'abasivili.
Hari umunyapolitiki mwabamwibuka wo muri 73 wafunzwe nyuma ya coup d'etat kubera ko mwari député mwari mukuze hari ibintu mwari muzi hari umunyapolitiki mwibuka mukavuga muti aba ngaba bambiye ko bari bafungiye mu ruhengeri mu gihe nari préfet.
Ega urashaka ko mubwira ngo ibi nabambizi ibingibi narabikurikiye ibingibi c'était un domaine tutagwa abantu ba civile batagomba kujyamo ibintu byari zinde ibintu byari zinde nta muntu washoboraga kubijyamo ari umusivili n'abasirikari simbizi j'ai l'impression ko n'abasirikari nta wajyaga mu bintu byari zinde yategekaga hose yategekaga ba ministre antuka twese twaramutinyaga ibintu byari zinde abantu bose babigenderaga kuri
mu nyandiko Theonestiri zinde yasize haraho yavuze ngo
Mercedes igira nyirazo wari préfet ku Kibuye yajanywe mu ruhengeri wari ministre wa interieur w'icyo gihe ministre w'ubutegetsi bw'igihugu w'icyo gihe Kanyarengwe atabishaka kandi na directeur général wa sécurité nationale ngo ushinzwe iperereza ariwe bizinde atabishaka ati zigira nyirazo ageze mu ruhengeri niwe wishakiye docteur Hakizimana Cyprien mbese koko uyu docteur nime mwamurokurise wambiye uti ndamuza ariko se wigeze ugira uruhare mu kumuhakazi hariya mu ruhengeri.
Oui, Venus, uhereye ku byo nakubwiye kuva le début urumva noneho naba naragiye kurokurita abantu bakorana nari izinde avec quel privilège.
Ariko hari ikintu ntumva bwana zigira nyirazo kuki uvugwa muri iyi dosiye cyane kandi wowe umbwira ko wari ufite inshuti nyinshi z'abanyenduga ko umubyeyi wawe Magera yababaniye neza ko muramu wawe Habyarimana yababaniye neza biterwa n'iki?
Icyo kibazo cyawe ni très complexe igituma abantu bamvuga ntabwo ari necessairement zigira nyirazo baviza regime nkuko bavuga Habyarimana bo ntako nshobora kumuhunga ntako nshobora ku bamvuga tout simplement kugira ngo bankurikirane kugira ngo banduze image ya Habyarimana Habyarimana ngira ngo ubu warakurikiye Habyarimana ntabwo Habyarimana yakundaga abanyarwanda Habyarimana ntabwo yangaga abatutsi Habyarimana ntabwo yangaga abanyenduga ngira ngo ziko yari n'inshuti ya Kayibanda
pote zigira nyirajo ati Habyarimana yari inshuti ya Kayibanda niko byari bizwi ndetse muribuka ko mbere ya coup d'etat Kayibanda yasubizaga bamubwiraga ko ubutegetsi bazabuhirika ko bidashoboka Habyarimana tabirimo byari byo mwumvise ukuntu Perezida Habyarimana yasabye umusirikare w'inkoramutima nyakwigendera Colonel Eli Sagatwa kwita kuri Perezida Habyarimana mwarabyumvise hano ku ijwi rya Amerika bivugwa na Sebatware Andrea wari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mbere ya kudeta nyuma kaza kuba prefe wa prefetura ya Kigali ko Sagatwa yajyaga irwerere buri munsi kureba Perezida Kayibanda yimuriwe mu Ruhengeri mbere yo kugezwa mu rukiko nabwo Colonel Eli Sagatwa aramusuraga ku itariki ya 16 ukwakira umwaka w'1974 nibwo Kayibanda yajyanywe iwe igitaramo agiye gushyingura umufasha we arahaguma nabwo Sagatwa akamusura ibi byose biragaragaza ko Habyarimana yashatse gukurikirana imibereho ya Perezida Kayibanda none se yakoze iki mbeshe yaba yarahawe amakuru nyayo Colonel Aloyse Simba numwe mu bari muri komite y'ubumwe n'amahoro bari 11 aratubwira ibyo bamenye ku minsi ya nyuma ya Perezida wakuweho Gerigori Kayibanda nuko Perezida Habyarimana yabyifashemo
murakoze cyane kuba munyakiriye munsi ya nyuma Perezida Kayibanda yagize ibibazo bikomeye hanyuma turi mu nama ya komite pour appel international baje kubwira Habyarimana ko Kayibanda amerewe nabi hanyuma Habyarimana yohereza Dr. Akigene kuko niwe wari umuganga we wajya kumurebera uko Kayibanda ameze ajyayo aguyeyo azaduha raporo atubwira ko Kayibanda amerewe nabi ko abantu bamukoreraga bose birukanywe ko pratiko mu basirikare bajya kumurinda birukanaga abakozi be ku buryo yagombaga kwitekera kwishakira inkwi yo kwitekera hanyuma ariko ubutokohereje dogiteri Akingene ngo ajya kumureba dogiteri Akingene yaguyeyo yatubwiye nyine ko ameze nabi ko atagira umukozi agwese niba aduhaye raporo ivuga yuko nta bakozi afite ko amaze kuvuga ngo amerewe nabi twatekerezaga ko azamuha abantu bo kumufasha ariko yatekereza agapfa ngo najye kureba ibyo bintu kandi noneho abyiteho afashe abo bantu kugira ngo Kayibanda abone abamufasha
icyo nakubaza Kayibanda ubwo amaze kwitaba Imana mwarabimenye aho mwari muri komite yanyu Habyarimana wabonye arabyakiriye ate
afite Kayibanda apfuye twarabimenye batubwiye ko Kayibanda yapfuye turi mu nama ya komite nibo yatumye uko tugeza nyine turafite ka bigeze gutekereza ko Habyarimana azagira icyo akora hanyuma ntacyo kindi twakoze nta desiziyo twafashe ku mutwe ndamenye kuruta ko ndavuga ko nibuka ibyo ko raporo Akingene yaduhaye ariyo ya nyuma duheruka nyuma twaje kumva ko Kayibanda yapfuye nk'abandi bantu bose ntabwo twongeye kubona amakuru y'ibyo
hanyuma ukaba uhamya ko wabonye Perezida Habyarimana ababajwe n'urupfu rwa Perezida Kayibanda.
Nigeze kwakoze inama no ku bindi bintu nyine baza kumubwira ko yitabye Imana Kayibanda noneho mbona Habyarimana ababaye ku mutima nawe nyine avuga asa n'ufite ikimwaro yari ababaye cyane rwose babonaga ababaye kuko na se yitabye Imana ariko bari raporo y'izo bantu babonaga yari ababaye Kayibanda wabonaga ababaje Habyarimana mu maso kurusha uko ese yari ababaje kuko tuwe byinshi yari yarabaye afunze yari abyitse kuko ashobora kumva ariko Habyarimana yari ababaye ngomba ko yarokeretaga ko apfuye kandi ko azamubaza
ikiganiro twari twarateguriye Abanyarwanda ku mateka yabo kigiye kurangira hasigaye ikiganiro kimwe mbere yuko tugisoza uri mu bagitangiye nagira ngo nkubaze ubona hari icyo cyagezeho ubona hari icyo cyafashije Abanyarwanda mu mateka yabo abaganisha imbere
ndetse ko hari icyo byagezeho kandi mu kuko n'ubuse abantu bakora komandere memuna anga ambari sanu kise aba anga wabora kwa chumbi kiko bizo mweva chumbi kise numba nabandi na kumina na nabanya kwa na yuko zaukumbia kise na kutumi rigio kise kadi kuno mwa rigio za kamaruko ya fungwe yuzi simeti simeti mara mne ahubwo nagira ngo ubwire yuko abantu benshi bagushima barakoresheje ibiganiro kuko byibuze abantu bamenye uko byagenze nubwo batabimenye rwose byose ariko bashoboye kumva nyine uko byagenze ku izuma ubwo rero abantu ndakubwira ko abantu barigushimira kuko ni ikiganiro cy'amateka igituma abantu bashobora kumva nyine uko ibintu bimeze n'uko byagenze barirazoma uwa ufuye ntibashobora kumuzura nabo habyarimana yarapfuye nabo ntashobora kugira icyo yakora nari izindi bakuvuga ntacyo yashobora kugira icyo yakora ndongera gusubiza ko yababyumvise kuvuga ngo habyarimana nari izindi ndashaka kuvuga ko ibyo duhana habyarimana mvuga ko tutakira yakoze kurumani we sontare kuko uwo muntu witwara izindi wagiye amutwara abantu nkuko bamwe babivuga cyangwa ko unagenaje natwe yatubwiye nkuko yavuze muri mirongo inani n'umunani gufunga yatangaga imbonezamarira ku banyagitarama yamaze gufunga rezinde akavuga none batwara rezinde babishe niba ari na rezinde babishe arimo bareba yagomba ibe responsable yagomba kumenya ko ateka igihugu nubwo nabo bantu bapfuye kandi ariwe wabahagaritse yagomba kumenya uko bameze abamwigi nabo yarayitabye imana nuko nyine ahubwo ndabona igisigaye yari ukuba basaba imbabazi.
Muzehe Simba ndabashimiye cyane,
murakoze namwe.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Perezida Kayibanda abaye imfungwa ya mbere ya politiki mu Rwanda muri Repubulika ya kabiri. Abari bakatiwe urwo gupfa bahinduriwemo gufungwa burundu. Perezida Kayibanda ahabwa imbabazi, ariko hari abandi benshi batamenye irengero baguye mu maboko ya leta, bafunze, barapfa, barahambwa, imiryango yabo ntiyabimenya. Iyi dosiye tuzayigarukaho mu biganiro byacu bitaha, tureba uko leta yemeye icyaha ndetse ikagenera icyo yise mpozamarira ababuze ababo. Muri kano kanya ndifuza ko musubiza amaso inyuma abo bantu bagifatwa, mwibuke ko bafungirwaga kure y'iwabo batagira ubagemurira. Twamenye ko bagemurirwaga n'ibigo bya gisirikare mu mijyi bafungiwe. Mu Kugisenyi hari hafungiwe Edi ntari kure na ba Godefroid Nyiribakwe na ba Melchior Gasamunyiga. Muribuka ko bagendeye rimwe ari abantu bagera kuri batanu bakoraga muri presidence bajyanywe na Rizinde. Twabibwiwe na Anthony Muganga mu biganiro byacu byahise. Abo rero twabonye uwabagemuriye, ariko arabihanirwa, afungwa imyaka irenze ibiri ndetse ahita yirukanwa mu gisirikare. Icyemezo cyo kumufunga cyafashwe na Etat Major. Birumvikana Ijwi rya Amerika ryamenye ko akiriho, atuye mu karere ka Muhanga mu Rwanda. Oui, allô?
Allô?
Oui, mukomere. Ni Muzengira Umpatse tuvugana.
Ni Muzengira Umpatse Anania.
Ni Venuste Nshimimana hano ku Ijwi rya Amerika.
Yego.
Bambwiye ko ari igikorwa cy'indashyikirwa wakoze, nagira ngo tuganireho. Maze iminsi nkora ibiganiro ku mateka y'u Rwanda, cyane cyane ngaruka ku nkurikizi za kudeta muri 73. Mu bushakashatsi nakoze nza gusanga hari igikorwa cy'indashyikirwa wakoze uri ku Gisenyi. Nagira ngo nibo byemeye tukiganireho.
Ndabyemera bose mushobora kongeraho.
Amakuru mfite arambwira ko wagerageje kugemurira imfungwa zari zihari. Ibyo nibyo koko icyo gikorwa uragikoze?
Igikorwa. Cyarabaye kuko icyo gihe uwajorore iyo ofisi y'isomere ni yagomba kugemurira abantu ba politiki bari barimo hanyuma yasanga ibyo byashize akabashyiraza konseje nge nzabikoze ariko umuntu w'umwanzi wanjye avuga yuko ndashaka yuko bene bacu batungwa n'ibishyimbo n'umutima bidahiye unashaka yuko batungwa na za konseje
hanyuma ibyo bikuviramo gufungwa
byaviremo gufungwa imyaka ibiri n'iminsi makumyabiri
mbere yuko tugera kuri ukuntu wafunzwe abo bantu wagemuriraga urabibuka
abo bantu wagemuriraga bamwe ndabibuka abandi ntabwo mbibuka
wanyibutsamo bamwe
uwitwa Nyiribakwe hari hari na muramu wa wari perezida Kayibanda inzira ye ntabwo ndizi
yitwa Kalisa
mbese bari bahari ntabwo nagenda nimenya amazina yabo
waba wibuka igihe baviriye ku Gisenyi bajyanwa mu Ruhengeri cyangwa se bakomeje gufungirwa ku Gisenyi
oya ntacyo biziho rwose nagiye ngewe ngirayo basangayo ubwo nari mvuye muri kompanyi d'etat majoro i Kanombe banshagurira ku Gisenyi
hanyuma ugeze ku Gisenyi je wari officier de semaine nawe uragemura
ndi ku Gisenyi niho nagemuye
nukuvuga rero yuko kamiliteri ya Gisenyi niyo yatungaga imfungwa za politiki zari zifungiwe ku Gisenyi
niyo yatungaga abanyururu ba politiki bakareba n'ibishyimbo n'imitsiba bihari cyo mu nyururu basanga bidahari bakabashyira za konserve
wowe se wabashyiriye konserve wabashyiriye umutsima wabashyiriye iki
njyewe nagiyeyo nsanga ibishyimbo n'umutsima byashize ngo nagarutse mu kigo hari magaziniye witwaga Price Indege noneho mubwira ngo afungure bagaze azane za konserve mfata abasirikari bandi batanu turajyana bamutwaje turabashyira noneho muri yotuna witwa ngayinteranya asangayo niwe wagiye wandeze muri leta majoro yuko ndashaka yuko bene wacu batungwa na n'ibishyimbo n'umutsima bidahiye ngo ndashaka yuko batungwa na za konserve nuko byagenze
none se igihano n'indi wakiguhaye wahanwe na leta majoro cyangwa se wahanwe na komanda wo ku Gisenyi icyo gihe komanda ari havuga intore komanda yari nde
barihuta
none se uwaguhaye igihano ni barihuta cyangwa se ni Serubuga ninde waguhaye igihano
yavuye muri leta majoro icyemezo witwa barihuta niwe wakoze mbese wanditse abyoreza muri leta majoro itegeka yuko nge mba arete
ubwo bavuze ko bagufunze umuryango wawe wo wagumye kuba mu ku Gisenyi byagenze gute
umuryango wanje bawuhaye imodoka kibageza bacu igitarama bahita Muhanga
bahita Muhanga muze ndagira ngo nkubaze bagufungiye he bagufungiye ku Gisenyi bagufungiye mu Ruhengeri
bafungiye ku Gisenyi ubwo ni mugoroba nyine banjanye ku Gisenyi hagana ku Kivu ku masaha cyenda y'ijoro haza umusirikare simuzi ngo yisohoke ngeze i Kigali banjyana muri leta batware rero bambaza nyine uko byagenze babwira uko byagenze twari dufungiye ahantu bita Rukomera bukeye batujyana muri Cave hasi utabona ko bwakeye cyangwa se yuko bwije kuko ari nijoro cyose ubwo aho ngaho i Kigali hari hari diregiteri wa perezida w'umugome rwose arangije abagome bose bavuga ku isi atwicira inzara inzara neza rwose amafi agatuma umutwe bamwe basanze barakakaye barapfuye nibwo nyine hari umuofisiye umajoro wari umujyanama ngo wa perezida uwo mugiraneza niwe wabwiye uwo mudiregiteri wa perezida we nasohora abantu yaravuze ati usibye abantu bene wanyu inyamaswa zo wazisuwe kwiya uwo majoro naramumenye rwose mukanya ndamukubwira ariko arakagira imana yitwa Gabenda
aha ndamubuze
Gabenda Sabe ni umugiraneza cyane
yego
ategeka umudiregiteri wa perezida ngo yaje gutekesha amata nuko batekesha amata barazana guha umuntu twari kumbura umunwa kumuhesha ikiyiko kuko ntawashobora kwibumbura umuntu haciye iminsi mikeya hari bivuye ubu majoro nibwo bagihasiyo yo kurya mu Ruhengeri muri special tugeze muri special rwose twafashwe neza cyane twafashwe neza cyane baratugaburiraga njyewe ngira n'amahirwe bose imana twari turi kumwe bamfungira mu kasho ka mbanda muri shefu yasanze yanditse hari ibiringiti byinshi mbese yaryamaga rwose ahantu nuko mbwira abandi banyiruru twari twazanye bari hasi njyewe nandibwo muri etaje hejuru njyewe nageze imana nageze kwa mbanda yabaye shefu nuko umudiregiteri rwose yadufata neza cyane rwose yaratugaburiraga
uyitwaga ndi umudiregiteri wabagaburiraga biranshimije kumva umuntu uvuga neza Sembagare kubera ko abandi bamuvugaga nabi bavuga ko yicaga abantu
yabengiriye neza rwose nakwiyo kipe yagiriye neza
hari abandi banyapolitiki wasanze aho muri special wibuka
abo twari turi kumwe ndabibuka bamwe uwitwa Bitorwa
muri prison special yo mu Ruhengeri wahamaze imyaka ingahe
ubwo nahamaze nk'umwaka n'igice hari
hanyuma bakurekuye babanje kukuburanisha cyangwa barakubwiye gusa ngo itahire igendere
bajyanye kuburana baribere batiyumvirarenga bamaye gitwari nkura mu Ruhengeri ingeze i Kigali inkuru i Kigali ingeze igitaramo iwacu
iyo utekereje yuko bagufunze bakuziza kugemurira abo banyapolitiki bene wanyu usanga warazize ukuri cyangwa usanga wararenganijwe
usanga barandenganyije kuko ntabwo nirekureka abantu ngo bitwe inzara kandi mfite uburenganzira bwo kubagaburira
wakoze igikorwa gikomeye cyane ukwiye gushimirwa ni ibikorwa bikomeye mu bihe bikomeye nk'ibyo ngibyo ni ibikorwa byitwa ibikorwa by'ubutwari ineza burya uyisanga imbere turagushimiye cyane kuba wagize n'ubutwari ukemera kuganira n'Ijwi rya Amerika kugira ngo ubwire abanyarwanda ku rukundo ruruta byose urakoze ndagushimiye
ndabashimiye nanjye
nawe turagutumiye kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi tsakumi
umwuka mubi wavugwaga mu Rwanda mbere ya kudeta muri 73 watezwaga hanini n'abamateka yagaragaje ko bari nishyira hamwe ryitwaga Comité du Salut Public bari bagizwe hanini n'abanyeshuri bigaga muri kaminuza y'u Rwanda i Butare nibo bateje umwiryane mu mashuri birukana abatutsi abandi baricwa Ijwi rya Amerika yakoze iperereza ibona umugabo witwa Alphonse Hakizimana wemera ko yari mu bateje izo mvururu ubyemera ubyigamba uvuga abamutumaga nibyo bari bagamije yategekaga ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka ku kibuga cy'indege Kanombe muri 73 nyuma ya kudeta agiye mu biro bikuru bishinzwe iperereza akurana na Theoneste Dizinde ari no mu bateje impagarara ku munsi w'ubwigenge ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 7/73 aratangira atubwira uko byari bimeze i Nyamirambo kuri uwo munsi
Jeune Afrique yaranditse ngo finalement ngo kayibane do bane mikuru ampana ngo engenum au costume bleu dont le programme n'était pas prévu savant ça c'est normal oui dit va-t'en le peuple n'a plus besoin de toi c'était moi Hakizimana Alphonse
ni wabwiye Kayibanda gugenda abaturage ntibakigushaka
ntabwo ariko nabuze ariko Jeune Afrique niko yavuze Jeune akoze za reverence ni excellence monsieur le président nawe kwa koronago nabo bari bazi ko ahubwo nanjye nshinzwe sekiriti ntabwo bari bazi ko ndagera imbere baje kumva tanyuma
wowe ko wari uhibereye nyibwirira wowe ibyo wakoze n'impamvu wabikoze
njyewe impamvu nabikoze nagiye kubwira Kayibanda ko njyewe nari naraye ndwanye n'uwitwa Minisitiri Minani Froduwari Minisitiri Minani Froduwari yari ashinzwe itangazamakuru na turisme ariko bivuga ngo abanyaruhengeri ngo ni ibicucu ngo ni ibikiga ngo ni ibicucu mukubitira muri lopi muri hoteli yarebanaga na rasira yitwaga lupishi noneho umukomiseri wari uhari witwaga munyaruhango uvuka mu ruhengeri nawe wo kuri janja araza aramfata abesha ministre ko mfunze ariko nge nanjyewe Nyamirambo aranjana ati ija mu rugo utagaruka mu mutwe ntimugaruka mu mujyi ndagushyira muri kaso noneho bukeye bomango timbule bamona kano mu birori byo kwizihiza ukuru nyirigu na gatatu
ariko muzehe Hakizimana hari ikintu ntarimo numva wowe waraye ukubise minisitiri
Minani namukubise
minani waramukubise ndabyumva umaze kumukubita ntibagufunga no kuvuga ariko ko mwari mufatanje mwari muhuje
Wiwi rukora bodiyo
mwarafatanyaga mwari muhuje
none
hanyuma rero buracya mu gitondo ubwo ni ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi ni umunsi w'ubwigenge aho kuguma mu rugo uragenda nawe ujya mu birori
nja mu birori nk'abantu
ujya mu birori nk'abandi ariko uhageze nabwo uteza akaduruvayo
nabwo Kayibandi ibyuma bimaze kumupfiraho ngenge nameze nk'uje kumusonga ko gusongereza
si nkubahuke kubera ko ukuze ibyo bintu wakoraga ninde wabubigutumaga ko numva wasaga n'usomborotsa cyangwa bagiraga amahane
nabitumagwa muri sirote Directeur General de la Sirote yari Colonel Kanyarengwe
ni wakubwiraga ngo ubikore
Kanyarengwe rero ko ari umunyejanja ari umunyaruhengeri kuko yaje gucungurwa narizinde nyuma
ni ukuvuga rero Kanyarengwe ni wakubwiraga ngo ugende ubikore udurumbanye ibya
rwirimesite emwajagise
noneho ubwo urashaka kumbwira njye kugusubiza inyuma gatoya urashaka kumbwira ko biriya bintu byose byabaye imbere ya coup d'etat byo mu mashuri nimwe bwo mwabikoraga
nitwe ubwo njyewe diplome yose nke nari mfunzwe
none se kudeta imaze kuba bahise bagufungura sibyo bagufunguye bagushinze akahe kazi
bansubije muri sirote Directeur yari rizinde Theoneste komanda noneho yewe nkaba oblige yo kuraporuta ibintu byose bibi biri kuvuga kuri leta nsha iri kuvuga mu mujyi wa Kigali
kudeta yarangiye abantu bakoranye na Kayibanda batangiye kubafata ngerageza kumfasha kwibuka uribuka uko mwabafashe n'ukuntu mwagiye mubafunga
bamwe hari igihe babafataga bakavuga ngo bagiye gufungirwa mu ruhengeri bakabazanaho
ese ni bande bajyanye mu majyepfo wamenye abo bafungiye mu majyepfo ni bande
boku benshi baguye mu majyaruguru ntibabazanaga benshi mu ruhengeri cyangwa ku gisenge bakabatireta nabi bakagira bate tu konsoro hari nk'abo twakoranaga bitwaga ba burengero Simoni
na basembagari mwarakoranaga
none sembagari twakoranye
none si wowe uyu urebye usanga abo bantu ninde batangaga itegeko kugira ngo abo bantu bicwe
boku benshi byabagara perezidansi kamena byabagara perezidansi none bikaba egizekite
amategeko yavaga muri perezidansi
ara perezidansi abusolimo
ariko se muzehe Hakizimana ubu urashaka kumbwira yuko perezida wa repubulika Habyarimana ari watangaga itegeko ngo bajye kwica umunyapolitiki koko
yesi perezida wa repubulika abwiye Directeur General de la Sirote ndashaka ko iki kiba hari ubwo cyamaru isogondo
ariko bandi bavuga yuko ahubwo rizinde yabamwicanye na Habyarimana yavuze yuko babamwicanye kuri zinde yagendaga akabica Habyarimana atabizi
oya ahubwo icyo gihe profite y'intumwa imwe gusa iturutse ya perezidansi noneho wawundi warabuze uburyo agaprofite niba bakubwiye umwe ukica babiri cyangwa batatu kandi bari bakubwiye umwe vous profitez de ce que la mission venait de la présidence
Ndimo ndakomeza kubitekereza kubera ko bimwe birandusha kugira ngo mbyumve kubera ko Bizinde ni nayo bamureze bavuga yuko bari abantu arewe wabishe
Bizinde nyuma yewe Bizinde nyuma we ntabwo uzi ko yaje gufungwa
ndabizi
nuwirwa muvuna nyambo donange iredo munku unate mneze maita ensemble abimana nawe irete sije bonu mwari kapitene umjeri yetu na doze tukwala
no nese wamenya umuntu muri presidence watangaga iryo tegeko ryo kujya kwica abo bantu akaribwira Rizinde
ini misyo kizye ya presidence ikazi kagira kwa directeur general le directeur general doit exécuter le directeur general nawe rero akaja parmi ses subalternes ne ati mukore gutyo
ninde muntu wibuka Rizinde yaba yarahaye nka misiyo yo kujya kwica abo bantu haramazi ndamwe mfite hano ushatse naguhamazi ndamwe ukambwira niba uyibuka
Nao, abame vokasonde le degite de prison.
Aliku nkaba ba ruri vikie, ba basoma, ba bizimana, ba sendegeya, ba karinda.
Hei.
Ba nibangundiye, ba butiti.
Hei chore. Nabalero bali hejuru yaku.
Uo butiti uramuzi?
Na, ndamuzi njine mnisiruti. Yewe, huko yomba jenu kwa wali ofisi yenga inheranye.
Ye, hali nanga inheranya.
Nandi kurota.
Uye, naguli murota.
Haka, sirote evita ukozi benshi. Kujona mga huko mahuye, mukanekana, mwese mukura mserifisi mwe mutaziranyi.
None uwo butitsi yagize ruhare ki mu kwica bari abanyapolitiki
Bugizi
ubutitsi Alphonse butitsi
Maragenda ganyine bakaje ariko ubwo ubona ko waje kugira surveillance de prison ngo ndashaka kuyumunyururu umutegetsi w'umuyobozi w'ejo akamukwima
Donc mwaragendaga mukajya muri prison mukako wo mushaka bakamubaho.
Ana ko ino nima kwi legitime de prison.
Komanda biseruka ubona aragize uruhe ruhare mu.
Niko biseruka ina kana. Biseruka urumva ari mu rwego rwanjye rero.
Oya ariko uruhare yagize mu gukiza cyangwa se mu kugirira nabi bari abanyapolitiki hari uruhare yabigizemo.
Biseruka yararenze kuko yarakomeye cyane nyine nawe yaravugaga ari kijana
yafatanyaga nande kubera ko Rizinde hano aravuga ngo yandikiranaga na Serubuga ibyo bintu wigeze ubimenya yuko
Serubuga cyete otro chose Serubuga je crois que il était chef d'état major
et yari chef d'état major adjoint chef d'état major wungirije Habyarimana
okay
Serubuga bari bameze nabo nk'abapresida. Ibyo bintu ni nk'ibiki se mpa nk'urugero
urugero n'ezo la plupart des ministres de Gitarama bagiye bapfa atari Habyarimana utanze urudu
ari se rwitanze
bikava mu gisirikare kanono ukamwiteka byose ku gisirikare cyahoze kirusha ingufu igisizi
Hakizimana ndagushimiye cyane kubwa aka kanya wahaye ijwi rya Amerika.
Ndagushimiye. Kure Seigneur vous garde toujours bon travail.
Washington ijwi rya Amerika.
uwo yari Alphonse Hakizimana wari kuri mikoro y'Ijwi rya Amerika imusanze twakoresheje ikoranabuhanga kugira ngo tuvugane ku buryo bwumvikana tubifashijwemo na mugenzi wanjye Claude Ganza mu Nyamagana. Mwabyumvise izo mvururu zari zigamije gukurura umwuka mubi mu gihugu abanyeshuri cyane cyane abatutsi bari rukanywe kugira ngo inkuru tuyive muzi twabatumiriye umwe mu banyeshuri birukanywe icyo gihe yigaga mu ishuri ry'igitwe mu cyahoze ari prefetura Gitarama uhitwa Imuhanga yari rukanywe ahunga igihugu arigaraminuza ndetse akora n'ubushakashatsi kuri icyo gihe cyabanjirije kudeta yitwa Josias Semujanga yanditse igitabo yise Les Récits du Drame Rwandais amateka y'amarurerwa yabwiririye u Rwanda kazi neza ku Ijwi rya Amerika. Wari uhibereye nabivugaga mu kanya uko byagenze warabibonye tubwire uko wabibonye ziriya mvururu zabaye mu Rwanda zateguwe nande ni Kayibanda baziteguye cyangwa se nabandi babikoze.
Ndashaka kugaruka akantu gatoya n'ubu nkivuka kandi ka gisa kabaye nk'imbaro muri 72 ngera ni ku itariki ya 20 z'ukwa kane niba nibuka kuko narabyanditse. Radio Rwanda yagize ijambo ry'ibanze ivuga ku bintu by'abaga Burundi ubwicanyi bw'abaga Burundi. Icyo gihe twari n'abanda ku buryo kuri twebwe bamwe tutari tuzi ko ni Burundi haba Abatutsi. Noneho bagenda bavuga ngo Abahutu barapfaye. Noneho abanyeshuri bakikiriza. Kuva uwo munsi igihembwe cya gatatu cyari kitangiye mwumva mu kwa kane guhera tugarutse mu kwa cyenda. Dusanga hari umwuka mubi, uwo mwuka mubi ntiwigeze ushira kugeza ubwo mu kwa kabiri hagati mu kwa gushira twagiye mu gitondo tugiye muri refetwari tubona lisite y'abanyeshuri bagomba bafite amasaha abiri kuba bavuye ku ishuri. Nanjye nisangamo buri mwaka bagendaga bahera kuri buri mwaka kuva hejuru kugera hasi iryo gihe rero mu wa kabiri turagenda nta muntu wavuga ko ari waturiye urwara. Icyo gihe ndibuka twafashe imodoka n'abahungu batatu twajyanaga i Nyanza kugira ngo subire iwacu ku Mayaga. Ubwo ariko ntabwo twatize twaheje dufata utuntu turagenda kuko bari baduhaye amasaha abiri ko nyuma y'amasaha abura uhaguma ubuzima bwabwe ntibumubaza.
Ariko se mbere yuko ukomeza bari babahaye amasaha abiri abo ba ni bande? Ni direkitori w'ishuri abwiraga ngo mugende, ni bagenzi banyu babwiraga ati ni mugire bwangu musohoke, abo ni bande?
Hari urupapuro rwanditse ngo abanyeshuri bakurikira babe bavuye ku butaka bwa koleje mu masaha abiri. Ntabwo byari sinye amariste kuri buri shuri bayagiraga paro de l'alphabetique. Donc on a ni dare anonyme. Icyo gihe ndibuka muri masaha abiri twahise nge n'undi mugabo n'undi musore twiganaga tujya kwa direkteri kuko yahise atubwira ngo baze baduhe amafaranga yacu tugende. Noneho turamubaza tutese mutwiruka niki twakoze iki? Umunyamerika agira iso nareba hasi aratubwira ngo ni ibibazo bya politike bitamureba. Turamubaza tutese twebwe ko turi abana yari afite imyaka 15 na mugenzi wanjye nanze kuvuga izina yari afite 17 politike dukora ni iyihe? Noneho akurura ubwanwa agira isoni ati nimugende kubera ko bashobora kubamera nabi ntacyo nabafasha baduha amafaranga yacu yari asigaye y'umwaka turagenda y'igihembwe. Nuko twavuye aho abajya ku Kibuye bafata imodoka igiye ndajya ku Rwanda abandi bajya Gitarama abandi nuko dutandukana dutyo ntitwongeye guhura.
Wumvise na Hakizimana Alphonse wemera yuko yagize uruhare muri izo mvururu wigaga mu by'Imana, ariko se wowe mu bushakashatsi wakoze wasanze arinde utungwa gatoki udahereye cyane ku bya Hakizimana avuze n'uwavuze, wowe wasanze arinde koko?
Ikintu cyantangaje navuga naheraho kuva icyo gihe mu 72 hera wabonaga ko hari nk'ubutegetsi bubiri, hari ibintu byakorwaga bitavugwa nka biriya byo kwirukana abakozi ba leta, kwirukana abanyeshuri byose byabikorwaga dufasobanu nini cyane cyo giye mu gitabo kuko ntari narabona ubuhamya ndavugaga ko ari Siloti yabikoraga nyuma yaho bitabo byinshi byarasohotse bibyerekana nizo nubwo buhamya buhari ubona Kayibanda ubona ko ubutegetsi bwe bwari bugeze kure ni conclusion nakize kubera ko abasirikare bashaka kumukorera kudeta ndikubera iki ndabyerekana ko icyo gihe abasirikare nyuma yaho bakanyarengwe baburegeya yabereje kujya gutegeka amashuri bagaruka baza nyuma muri mu kwa karindwi baje gutegeka nuko buriya ngo navuze muri icyo gitabo ko inkoni ijya ikubise mu kebu irenze urugo nyuma repubulika ije ubutegetsi bwariho buvuyeho Kayibanda yananiwe gushyiraho repubulika repubulika ni ukuvuga iki ni ubutegetsi bwa rubanda rwose nta muhutu nta mututsi nta mutwa icya kabiri hari amaparti yo muri opozisiyo yari yaragumye muhanga inari radeli muri 63 inyenzi ziteye abo bari imbere basigaye ba Bwanakweri ba Bandazaro ba Rwagasana bari barajuwe roje politiki bari baremeye kuba abantu bakore batavuga rumwe na leta ariko bakorana mu nzego za leta bose arabica bagaciri urubanza muri 65 pariti parmehute ya pariti uniki na porosoma abo tose babahamwe muri 69 abo ba elite z'abahutu basubiranamo ibyo bise guta umurongo babica mu mpaka abo muri noro mbonye umutwe wabaye premier perezida noneho batangiye gusubiranamo ubona rero ko ukurikiye ibyo numvise noneho nyuma ubona ko abasirikare kugira ngo bamu 72 wabonaga ko hajemo ya disikuru yo kugaruka ku batutsi ari kubona ko hari abandi bashaka guteza imvururu mu gihugu nkeka ko biriya by'imvururu numvise na témoignage ya André Sebatware wari ministre w'ubutegetsi bw'igihugu ubutegetsi bwari bunaniwe atakibasha guhagarika imvururu
ariko niba bwarananiwe bwarananijwe
uko nkeka ubona ko hari nka indi pouvoir occulte arrive yo kudestabiliza ubutegetsi ku buryo Kayibanda atarakibasha guhagarika ziriya mvururu zitangiye icyabaye ngiye mbona ahubwo kiri cyane ni uko bashatse guteza imvururu zituma birukana abakozi b'abatutsi birukana abanyeshuri b'abatutsi birukana abaganga birukana iki kugira ngo bibe impamvu yo gufata ubutegetsi ariko ibindi byose wabonaga ko ari ni nk'abo babi iyo nise pouvoir occulte niyo yabiteguraga kubera ko Kayibanda atarakibasha kubikora ikindi wibuke ko Kayibanda bamukuyeho yagombaga guhindura nanone manda ubundi zari manda ebyiri yaragiye kwiha noneho manda indeterminée urumva rero icyo nshaka kwerekana ni ukwerekana uburyo Kayibanda yaguye mu mutego na ubwe yateze kubera ko yaza kuba yara respecte constitution akareka amaparti d'opposition agakora abakora ku deta byende bari kuyikora ariko ntabwo bari kubona legitimite ku bantu bose
mwarimu Jose Asese Mujanga ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika
murakoze
Washington Ijwi ry'Amerika
abantu bakomoka mu karere kamwe barafashwe bafungwa amaherere bakorerwa iyicarubozo barapfa imirambo yabo ntiyaboneka leta y'u Rwanda yemeye ko abapfuye bari mu maboko yabo igihugu cy'u Rwanda kiriho kizahoraho umwenda ufashwe na leta runaka wishyurwa na leta iyisimbu y'amasezerano yasinywe yubahirizwa uko yakabaye Jean-Claude Hodadi ni umunyamategeko ariko akaba n'impfubyi inkurikizi za kudeta Jean-Claude Hodadi kaze neza ku Ijwi ry'Amerika
murakoze cyane nanone Venuste kutuha ikaze turabashimiye rwose ibiganiro mukomeza gutambutsa
none biriya byabaye amategeko abivugwaho iki nubwo habaye urubanza rukarangira
ntago twajya mu mategeko menshi wenda uko amategeko abyita nta ushidikanya ko ubona ko ari ibyaha byibasiye inyoko muntu ariko burya kuvuga ngo inyoko muntu ibyaha byibasiye inyoko muntu ni bigari cyane kuko ntago twakwinjira cyane mu madetaye kuko hari amakuru menshi tubona tutarabona ariko wenda ubwo nyuma byazinjirwa mu madetaye ariko ni cyaha kibasiye inyoko muntu ariko by'umwihariko kitareba byonyine ari amazina agenda avugwamo yababigizemo uruhare gusa iriya ni leta yubona ko eta majoro y'igihugu ariyo ibirimo igihugu kibirimo kibiyoboye buriya ni icyaha cya leta mu gifaransa bavuga crime d'etat ni icyaha cy'igihugu ni amateka ni ubwo kiba kinjiye mu cyaha cy'igihugu ikaba ari crime contre l'humanité numva nagarukira kuri iyo qualification ibindi ni detaye muri za procedure gikurikiranwa gite n'indi gikurikirana ntago ntekereza ko ubu ngubu nabibonera akanya gahagije
ariko na leta yariho icyo gihe ndavuga leta ya Perezida Habyarimana icyo cyaha yarakemera ivugaga mu kanya yemeye yuko abantu bapfuye bari mu maboko yabo ndetse baza no guhabwa ibyo bise impozamarira mbese twavuga yuko ibyo bintu bihagije ubwo leta yemeye icyaha
ku rwego rwacu twe turacyafite amatsiko menshi turacyafite icyunamo turacyashima abavuga turacyashima abatanga amakuru ariko hari ibindi bya icyaha cya leta nk'uku kiba ari icyaha kiri dorodere sosiyale kuko kiba cyahungabanyije n'abaturage leta ubundi yagombye kuba hari igira iki kivugaho yemwe ibi birenga leta burya biba ari icyaha cy'isi muri rusange gikwiye kuba kivugwaho gikwiye kugira umurongo gihabwa gikwiye kugira uburyo n'abanyarwanda bakimenya ariko burya ni leta ibigiramo uruhare kugira ngo abanyarwanda bakimenye kuko bitanga amasomo
hamaze iminsi havugwa ahantu noneho hazwi umuntu ashobora kudoma hazwi havugwa ko ariho hashyizwe imibiri y'ababyeyi banyu ni iki muteganya kuba mwabaza leta ngo ibafashe ku buryo ejo cyangwa ejo bundi mushobora kuzahagera mukahunamira mukahashyira urwibutso rw'abantu banyu mwabuze
twe kugeza uyu munsi turacyatatanye buri muntu mu gahinda ke buri muntu n'amatsiko ye muri ano makuru tugenda tubona kuvuga ngo twasaba leta ahari ngira ngo ibiganiro birangiye tuzaganira twumve icyo twasaba ariko wenda na leta irabyumva ngira ngo buri wese abayumva ibiganiro buri wese uwo bireba abakwiye kugira icyo akora ariko twe by'umwihariko umbajije nkanjye ngenyine nge nzahaguruka nge kureba aho hantu ariko nkatwe muri rusange dukomoka kwaba ababyeyi nta buri wese arakihugiyeho uwo duhuye turaganira tuti wabyumvise ntago dufite rero organization yatuma tuvuga ngo tuzasaba iki ariko turizera cyane ko leta nkeka ko ibyumva niyo buriya yazabigira umuhimbaraga ariko twe natwe tuzakomeza dutekereze ngo byagenda bite
Jean Claude Hodari ndagushimye cyane kubwa kakanya wahaye ijwi rya Amerika
yego ngenda bashimiye cyane ijwi rya Amerika rwose ntituzahwema kubashima mukomereza aho rwose namwe muri gukora igikorwa cy'ubumuntu
ikiganiro twari twabateguriye kuri uyu mwanya ni hano gihagarariye hamwe na Etienne Karekezi wagihagarariye na Claude Ganja mu Nyamagana wafashije kugitegura mbashimiye mwese kuba mwumva ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi nari kumwe na Venuste Nshimimana murakarama.